ndagira ngo munyemerere niba uri muzima ufite imbaraga niba wahaguruka tugafatanya kuririmba iyi ndirimbo ya nyuma tuvuga ngo yibutse imbabazi ze ku gihugu cyacu cy'u Rwanda ese mwankundira muhagaze tugafatanya ibiganza twazamura gutya nk'ikimenyetso cyo kubwira Uwiteka ngo yibutse imbabazi ze y'Abanyarwanda turi umwe turashima Imana ahari amarira yahazanye umunezero ahari agahinda hazanye amahoro haleluya
ikiganza cye cy'iburyo n'ukuboko kwe kwera abizanishije agakiza ku Rwanda
urimbira Uwiteka yego hari abo mbona bacaye amatoroshi nawe wabikora tugira ibiganza gutya twese wacana itoroshi yawe nawe telefone yawe Imana zanyura muri mu gihugu cyacu that's prophetic urimbira Uwiteka indirimbo nshya hallelujah Imana tuzaniye umucyo mu gihugu cyacu hallelujah
yibutse yibutse imbabazi ze yibutse
Yeah.
kumera ndashaka kubumba bo kumera
abo kumera zisi bose abo kumera zisi bose